Pozi ku ten ku banka heye gwanga banki nkuru baliko enkata ya bugali obusoro kwangu yako kubalwadde gye bakubye eri eddwaliro kule yemala obusoro kwangu yano kendeza ku mwendo gwa mama abagenda ne basanga okusomoza nga batuse mu ddwaliro nga tebalina ntambula bangu yogenda okufuna obujjanjabi bano bagamba nti obubaku obugali obuwereddwa bwa buyitibwa golf cart carrier buno nga buyambako abakyala okwanguya okugenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi bwaba tuuse n'okusinga abazze ekikeerezi bwabadde afuna obugaali buno Dr. Judith Byanyima ategeezezza nti kigwanidde okwongera okufuna n'okusuulibwangayo omukono mu mbeera nga zino kuba gavumenti zitera kufuna nsimbi ezimala okuyambako okutereeza buli bwetaavu obw'eddwaliro Byanyima abadde yakwasibwa obugaali buno wali ku ddwaliro ekkulu erye Mulago
ateeka bebi ku mugongo n'asitula ebintu byeyanze nabyo ng'avaamu acuuti bamaze okumuwa emergency treatment ng'agenda ku wooti kati bebo type of patients abasobola kutambulira ku ki ku golf cart naye era wajja kusigalawo bali betutambuliza mu ambulance abayi abeetaaga okutambulira mu ambulance n'abalala bwaba balina fracture tasobola kutambulira ku ki ku golf cart kubanga tasobola kutuula ba oggulu kumenyese era yena okusigala ng'atambulira ku ki ku trolley kati banases n'abasawo bebajja okulondamu balwadde wabajja